Ethiopia nan biyalati debi torban lan fulato kotur sire virusi corona han qabachu fribachu sane lalti kulan kes turan summan fakat worbu yahu dan jala chi turkhay satoko walo la ta kanayit muktar jamal dubis
walo la ta kanaya ga gafif debi kana fuwan hayyamam tef maka da gifatto ta radio sagale american heddo sigalate fanna
isinille wan afirtani na dubistani fi galato mani sininjeda
lata erga corona na dunyati jiga bafate asi namni wal sodate kan biya tokko gama biya tokko dufu akata tariti diben kuni gama hawasa titi hindabarref tursi sa adda yokan mo quarantine sirnaje do ordo fajiru biyi heddu ke satti isuma kana ke sajirta amma ethiopia ti dihenna kararra dufte e sa dufte ne chiraka
ani akuma tasa dimma ojida fi gara amerika inin pure yero sana coronavirus in kuni odudu masatu jiramale bayina nakakana biya unda walgae rakko amma kanas te soda amma kanana makisati numne ture achideme akumana chigae limbo baike baballate biya unda walgae nama baike smidu jalkabe sanuman sagantan kabatte turelle cancel kode yero tikko ergana chiture bodde garabiyati tebie amma irgan debi guya kudani guya kudan kana quarantine ke san jira jettu
quarantine yokana mo bakke tursi sa adda kuni isan kunin kan motumma dan diya te jira isan kunin mo namonni of ma sanity de fatu hala kamin akkam jistame mal fakkato ol magala turtinsa
kuta ci ficha si kenno akkuma ke sa turta mana sana gadimbatu namni simmo sitolin senu yerosati cire la kana firbatatti bilbilasi bilbilani wanya tu filatta wanu matinya tu sana bakuma ci ficaketti si fidu balbalatti rafudatta yero nya tede bitummo wani tinya tu sana kunda gadi baste mana jalo kesa bodde san tu fani fudu jettu
quarantine kuni gafaref e galamu demu fakkenna fi biya kanatti dubatin biya dubai dufte takka akasman of sodate matir ralle addof baste hotela turte jedama garin mo kanumti motumman qabe galcheyu milike ba umale qaba gannadi sa jedama mele man saatu akmitilal te kesse jistawante
la fakani milalle kellesa kunfande mati friya wajin kawli in argine mana tokko kesse guya kudan guya kuda afurtaun agamul faata akate yakana mato kotti yadun imul faatu je yada atille yadda garu faida gudda kabakum mata ke fijal kab ofite ibeen kun sikabe jirayote otunni mita gudda sirani ngai treatment tokilmo walla sa akasi kenani fijechu lamma faratimo mati ofisi lamni ukuba kana jela abachu ndende ni kanu murin sani tera ta yokinda imman tokindu bartonni ulfa namoni heddun mati ke sajiru akuma duften dente mati tima kamtatana namota heddu tibe kana da basu dande sai kura yoka batte kanafi quarantine ngel kaba obbararu lamma famo mati ofi bararu ante fi kun akawan gari to kot takawan buwa gudda kabu to kot tigadan wari ashi kafalani ba ani yasin kashi amma sika pala yasin bai yasin polisi malo ko te yakas bai kan jedamu sun ta sun yi kun ka kuni ofis ni du fi awasa ofi ni du akas mammo ittigafa tamumma lammi to korra e gamu ba achu kabu da jede yada ani astu ko ti baiyen gamada namarra addabaye amma no barutti amma nala ko barutti ko fa ko tawutti wan to kwanti ne tika gamu jiru guddan gamada
amma yero quarantine jirtan kanatti virusin corona isin kesa jirachu jirachu da bulle corona laboratory sini tajfa mambo mal fatu ta haga tirti kesanit
guya guya tindufu guya guya tiyero dufani yalqaba ko ina qama ke tin safaru ne shadani kisabo de siga fatu tari ibe kan mase de yuyo qabatte nannisun mal to katti kagamu kesa sayo wanti ibe fakkati yo jirate wanti kagamu yo jirate inga fatu guya guya tindufani
walu magalatti amat intalli fayyate hangamma ha kimoto jinile tasifte fi ofratu batatin injirtu mal fakkat
e ga kuno kumargitu annama fayyada sagalen kosi sagalen kos amma tioma malatto to koso fretti tigine o inni kama kos jalkaber gan dufi amma masti tokuma o manji jiramne sirri du manjira e ga guya ma afur kofatu na afa guya arfan kana ke sakki wan tadanatti ufade in shakku akkan nagada simba ubaye ittana mana ke sakki agama amma tuan to koyado to koyun kabwan
latani wala loken corona kan rabate jirta fakkat
eye
me achke sa wa gababa mal jettame
nan kuma ɗaya ne cintu faɗe a duniya jide su bai kumsa kana ɗaba wato ya tu lubbu na mali na numa wato ya tu a kamitti ne wanda ɗin lokacin da ta ɗabde kamittin kofi ta uɗabde kan jedu da komen ko kanitti ratiti ya fatte ne shawara nan ratiɗa kanitti ratiti ya dorgommi agarsiisa humnaa irrattidha kan irratti xiyyeeffattee loltoota leenjisuu irrattidha ogeeyyii fayyaa leenjisuu irratti hin xiyyeeffanne meeshaalee fayyaa dhiyeessuu irratti hin xiyyeeffanne dorgommii meeshaa wal dorgomta waan ta'eeti kan jedhudha waliigalli walalookooti.
Walaloo keessin addunyaadhaaf waan kana dhaamtee jirta. Amma immoo hawaasa biratti yoo laallu hawaasni tibba tokko baay'ee sodaasa ture baay'ee of eeggataa. Qaamaan walirraa fagaachuu hin jira ture amma garuu magaala Finfinnee dabalatee bakka hedduu yoo laallu wanni kun hundi waan dagatame fakkaata. Ati immoo waan kaname Ameerikaatti illee argitee dhufte maal dhaamta hawaasaaf?
Eeyyee gaani bakka hin dhufe namni ajaja ogeeyyii fayyaa baay'ee fudhata gadi hin ba'ina jennaan namni gadi hin ba'u akkanumallee walirraa fagaadhaa jennaan akkuma ajajametti akkuma ogeeyyii ajajanittidha namni baay'een kan socho'u bakka hin arge achitti. Egaa biyya keenya keessatti akkana gocha godhaachuun baay'ee ulfaata haala jiru jireenya uummata keenyaa wajjin uummanni keenya baay'een hojii guyyaa hojjetee kan jiraatu dirqamuma manatti galaa taa'aa akka kanaatti manaa gadi hin ba'iina jechuun baay'ee ulfaataadha garuu namni yeroo socho'u yeroo hojiillee hojjetu yeroo manaallee gadi ba'u lubbuu isaatiif dursa kennee sirriitti of eeggatee fageenya isaa eeggatee. Iddoo barbaachisaa ta'etti fuula isaattillee maaskii godhatee afaanii funyaan isaa akka hin faalametti jechuudha. Harka isaasillee alkoolii adda addaa akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha. Dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra. Guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama meeqa akka darbu argaa jirra. Biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'aan jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aaf hin jirreefi. Akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'an qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jennaa gaaffiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa nagaa mana keetti gali.
Ayyee siinillee nagaa naa ta'a galatoomaa.